Kuna vitu zijai tuacha, God stroke na mafans madem na
Konchese
Kina diere malkuta waka
Tikithi ya wana
Kana kila day bano waitangaza
Kwanza kenza story za mat
Noma Commercial Entertainment
Kwa grao Tangaza Nina ni otero
Konchese
Nazitambu waka ordinare
Napika iyo kitu ina pisi pisi
Sikia leo vile ma anime kupangia
Everyday na boza bano mindo king online
Jinsi
Juzi vya counter wape ha
Noma Commercial Entertainment Conchisi
Maviboko
Chapane chapanga jod
Maviboko
Kiumbanga makushota
Maviboko
Sunajua minataka
Maviboko
Kiupenda na penda
Maviboko
Conchisi on Snapchat. That's DWJAYKONCHISI.
Piga goti anwa domo basi Toka ghetto neza chizi nkupeleke ya rikile Shigi shigi de out of 10 kula 10 Mwenye chuki na weme jo zaidi ya counter wape Hapa mtazi ndi one customer Panafuata msupa kame kosa piga Nanki tupa one tuwa shajipa Yani ya mana galis kiubomba stika Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba Shai lamba, lulu, lamba, lulu Lamba, lulu, lamba, lulu, shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu
Piga goti pano domo basi Toe lolo neza tizu pige nduru wa dikile Shika toto fiti na maki inama mina band Kibaki tana sani minasmama digide Digi digide, out of 10 kula 10 Penda venye unakaza nika unangoja bet Mambo ya selfie jo apana katenjeka bambe Kudi waki anza dance katenjeka tembe
Naloka nyagi bens bana jushan maliza Stima zima mzingo umeze joke wa giza Penari chimney zaidi ya Wiz Khalifa Cheni ya mtu mbili staki wa geni kabisa Hapa mtazi ndio one customer Panafuata mtupa kame kosa piga Nanki tupa one tuwa shajipa Yani ya mana galis kiubomba
Niswat na matire mkuja puwa shatire na tuna Ajinari tunafakula vibari kisake Mama dem mtuwa dare dare Swat na matire wanatuja ujinari Kumini ya makuminare shunja tuundi Yonamba nipate bedu mnawanga ini ya wale wajanja na wapeleka na rada Kula njugu angeza nguvu na upewe rumu Upige nuru mbaka uite tuu china mungu Na mtukutwa kuna putu wapewe mutu Apige miti baka viti ya skie fit
Apige miti baka viti ya skie fit
Skiza mina kuta dada mina look alive Everyday na boza bana mindo king walai Take a meter dollar bana mina sis mandai fala nigga beach masai Mindo king waraga bana utani pata biz Mindo pita lava bana utani handaless Kuja na madrugs photo na malimo bands Everyday na call me super toa party band
Piga goji banwa domo basi Toka ghetto neza cheese nkupeleke ya rikile Shiki shiki de out of 10 kula 10 Wenye chuki na weme jo zaidi ya counter wape
Shai lamba, lulu, lamba, lulu
Kuna kitu inabaki No madem wamevali ya makaki skanki Moshi mbili na majani After this tupatane magizani Kujanki Msondo zitolewe parking Mseke ready ready siyange kujamping Ka, kata, kata nisha Ka, kata, kata nisha Kata nisha yo stack pia kota Kata nisha yo stack pira masa
Commercial Entertainment.
Manyungu, manyungu, manyunguru, unajifanya kishazi na ngeso ni kinyari.
hamna ni hudhura kwa ndoto. Misha kido kijana wa machoto. Sitambui mi utaka adipoko. Wakiroria ni namboji ndoka poto. Chapandisha turi ushinda kama loto. Manyoto manyoto juu mboko mboko. Na mugedi ya pewenga fia pate joto. Ajifanye wa mudheru ni mkule soko. Nikumwaka chap chapa uba za masonko.
Haruki do waka Mwaki kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Kuchanki msondo zitolewe parking. Mseke ready ready ziende kujamping.
Nimetoka kwa wenyewe. Nimetoka kunya ngondima wenyewe. Nyumba haulipi chapia busari. Zikiriet makijani ni madhare. Nakapin kana shiko na muhare. Stingo mingi no kikora tu ni mabare.
Inati church leo ninateka nan. Apendi dhambi anajua ni kona nan. Kunye paradiso lakini jotu na ban. Fry liver leo tulikuja na pan. Ambia Ezekiel ye ni fana ezi ban. Hii track day one tunagonga laki.
Maki kuna kitu inabaki. No madamu wamevalia makaki skanki. Moshi mbili na majani. After this tupatane magizani. Kuchanki msondo zitolewe parking. Msekeredi na tisi yate kujampi. Ka kata patanisha. Aka kata patanisha. Katanisha yoste ayakota. Katanisha yoste kira. Kata patanisha. Aka kata patanisha. Katanisha yoste ayakota.
The Cheesy DJ.
Wangirudi soba juwaja tete mabasi sivuti toja. Na kishiba kiuzazi ataitisha maganji. Sijali juyani kondule uchoma. Na makuku nazima manga. Lafu buda hizi kutu nazimu amwaga. Bogi bado ni ya magazla mastona marachet. Na bibi material la pantaka. Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni makuki na keki kwa ndai. Menza na ukibleki jo kesi badai. After ni makuki na keki kwa ndai. Menza na ukibleki jo kesi badai.
Come sleep over niko na shashamane. Alafu tumanga baby hadi ngware. Come sleep over nina mizinga nane. Na baby usibleki juleo kutu ninare. Nikikuteki na tight na leta pongi di chese piki ponki. Kani for miko ya makombi jo. DK hop kid wako wapi jo. Meza meza ako blow tu wangade eh. Cheza na mic mos mos usinyongo eh. Juni teta kata veta moto kapasi. Wet ka bahari ya Mombasani. Jumpi na mi Benz pewa kitu kali. Alafu oro aro hazipati kani. Awo amejibeba kanda ya ketepa. Na morning glory asubui itaweweza.
Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunitei na mangwaya la. For my guy, wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni makuki na keki kwa ndani. Meza na ukibleki jo kesi badai. After ni makuki na keki kwa ndani. Meza na ukibleki jo kesi badai. Badai, 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 badai.
You guys haki walai niko high. Na feel twende town kwenye club to G-Nice. Pigia kwanza bed tupitia kina slide. Na leo missy drive nani shika hiyo ndai. Drinks na mayengs nani washa hiyo mku. Makuki na makeki na unazena die. Kulia na kushoto na cheki to matai. Watoto wako freshi, waroro wako fine. Nimecheki hizo chiki, nikashinda kudinai. Figure number 9, cheki vile wana wine. Wakichora number 7, mita chesa number 9.
Noma Commercial Entertainment.
Niwaitia mtu next mwenye tawabamba. KRG wanamuta motonga. Kanidam ajawaye kungangania. Chogi wao anawatengenezangania. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Yeah. tulisanga kejani na mroro jongo na kanguza pungi kana pandisa gajoto na kipandisha uoni na kanyuka mboko inarumia turika juliza koni koto inanyandusaka kitu kana toka joto na denderu wao ni itadeno master nikateka nikasese kapanguza dasta
niwetie mtu next mwenye tawabamba let's see young wanamwita motanga kanidem ajewaye kumangani togi wao anawatengeneza nganjia vambas vambas ana ana wanyandusa
Shodo modo, ai nyonya, dianga kanga banga, ai nyonya, jiti kisting jing big di, ai nyonya, nyonya nyonya nyonya, ai nyonya.
Napenda joma duya na maflivo jiongi, mina thirsty ya makali na magura za bobo, na wachanganya kilami na kashenki dogo, shanti bobo, shanti mtamu koko, chest bobo, rasde kitam kilolo, weni pate makene na nikichomo adikonyo, na roga nimebonda storytelling, joni after, mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta, ningori na waroga nikidandi ya chopo, manukato timba spoti na wapigi ya dopa, check it, na ficha ngori daba sunda kwa kucha, na kapeleka mdogo na kajaba aluse.
Kani go shodo modo, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya, jiti kisting jing big di, ai nyonya, 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 ai nyonya.
Ting ting zamba bees missing, jing jing sisi, watch us in horror. Big kings wanna BCC, wanna DCC, wanna jingora. Feces, yezi miss feasting, G-strings, clean, clean, titi, nyonya. Ring, ring, ana tease, 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 ni wadina na takoka, boma. Steam, steam, bombo kisi, steam, maturusu, kingusu, tunachoma. Wasichumi, sibusu, mina nyonya, paka pongi kama sika ina homa.
Namnyunyuzi ya maji, kakunji, kaminyunji, nyonyo tiki, stick, iku steady. Miamo abuju, buju, nimsom nampea majuju. Alua tam nambeba juju, mini don't ki Rafael tuju.
Nyonya kabla niteleze, stimulate kaende kaende. Cheze katambe, mizuka zipande, niko ready jo, lazima ilambwe. Juni li nyonya ya mami, na before ili nyonyo na daddy. Nimso nitanyonya nani, vunu.
Commercial entertainment.
pumping, pumping, nigga pumping. Back up for the wake, I do the parking. Booty so juicy, got my fishy wanting. Why you came from the chest, I keep my saku. Just a rock, nigga, who kill it to that food. Drop on bro, show the lead, you for bad food. You shall get my name, big up, I'm fucking. Catch to Nimbili, not the world, not the shaka. Ziku bebe, uji pato meji beba. Uji beba, suni koli una pesa. Umeweza, kuna banyo meji weka. Umeji beba, kuna banyo na ni cheki. Sezi lenga, pia mi nisha like. Hiyo luku, kuna banyo na itaka. Hiyo kitu, kitu, kitu.
Weka kademu kako fiti kukula, don mebakisha huko fix ya kulika. Weka kando malike nyuki, malike nyuki, malike nyuki.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fanya ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Ringi nani ya goro alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondo go chongo. Na mimboko mbaka usoko. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa bajwa na dondosa. Pale downtown na na dondosa. Pale down kudondosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda. Penda fanya na feel kama veteran. Miu die, miu die, miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda. Miu penda na penda.
Niko kigali yo shamba na tunamboga. Lejejaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riangu. Nazituna kama changi kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa chapa chapa.
Pambulu, nuku, washa kindukulu. Kam tukijani nikupige mavipopo. Pale Instagram kachatisha na kimboto. Vinyo na watesa mina penda mangoko. Mangoto malokol siko kwa mbosho. Orosho madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu fika ndona juu ya koto. Vurugu kukaba kwa ki.
Follow Conchizzy on Facebook and Twitter at DJ Conchizzy. Conchizzy.
Mujo ayjua bebe.
Siya jua.
Hey.
Weni nani.
Conchizzy.
Wamlambe.
Konga konye.
Dema kipita wanaguruma. Akijipa wanapiga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Nashika jaba tudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sidra, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe
wamnyonye.
Wamlambe
wamnyonye.
Wamlole Shalkido ana spin na mayeng.
Ha na mayeng.
Kani dem ana spin na mayeng.
Namaye
Kakioma nashikisha namaye.
Ha namaye.
Sikishika ana drive namaye.
Ha namaye.
Kwa mini endo lize bora ye.
Ha bora ye.
Anajua yo spin namaye.
Ha namaye.
Usiwori nimefintika. Kulikuwa na kajam flani baju mekapita. Pewa tozi kunais tuenda dance flow. Najuka dupa umefunga nipe dhudha yo. Kizi ngainga toka chini hiki kiangu kimese. Sita mbili mbili wa mnyonyezi ni kube. Ukimbleki na anza kukukuza unaple. Na kudema dema ni kushike filthy wa high. Chalkido kwenye mic na zitema kwenye flow. Niwa bamba mnipenduru niwa show ni kiflow. Niwa show ni kiflow. Niwa show ni kiflow.
Jangara, jangara, jangara. Sini wale wa jangara.
Ate?
Jangara, jangara, jangara. Sini wale wa jangara. You are gang. Mafara, Masilva, new hit wa mlambe, Masilva, new hit wa mnyonye, ukiandika na nua wa mlambe, ukiandika na nua wa mnyonye.
Noma Commercial Entertainment.
I'm just skate on a bigger vision, on a bigger mission, chop a gym, cut a weight, for a lika no more weight, cheers to the fate, I'm too hot, thinking fate, wamelamba lolo, nikawasha kolo, nikatema lolo, wakabaki solo, nimepiga kuni, ikapiga nduru, ninakemba heni, wanakemba nduru, machozi kwa rada, nigani wasoro, nimetiki rada, wote ni mabako, asiko bako, tumetetemesha, wote wakatema, tonga tonga, hadi ikalia, hadi ikatema, buda amezima ndani ya kisima, aki hit so
on the beat.
The Cheesy DJ.
Wale manga, pamanga ngo, sindi. Wale manga, pamanga ngo, sindi. Wale manga, pamanga ngo, sindi. Mabwana za mabibi zao, sindi. Wale manga, pamanga ngo, sindi. Wale manga, pamanga ngo, sindi. Wale manga, pamanga ngo, sindi. Mabwana za mabibi zao, sindi.
Sinolo baya, wacha kushanga. Na tuna haya na iu manga. Nikujua jaba nkiri mshachanga. Nkona mbuki yangu mkute kwa mta. Tukujaza kila siku vile inafa. Usingizi lisho jala siku saba. Nguze tuchafu badu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Mangoko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu ujui sisi wote ni wale.
Sini wale manga, pamanga ngo. Sini wale manga, pamanga ngo. Sini wale manga, pamanga ngo. Sisi ni mabwana za mabibi zao. Sini wale manga, pamanga ngo. Sini wale manga, pamanga ngo. Sini wale manga, pamanga ngo. Sisi ni mabwana za mabibi zao.
Nyanda imekazwa inushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukona mina mbulu juan kwa masi. Nakemba wamboshi konjeri na masi. Izo shimo zote mina magi. Nakata besu ili amloso na kisi. Chobowa kasongesho. Bliki cho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo, chambao. Kuchengwangwa kwa grao.
Sini, odiwa muranga nikani mimeza tongs. Na leo kata shika tu bila jing jongs. Na ring ni kuredi tuka mereki wa on. Na homo ngeuza po kando wale geze thongs. Mangoti mingi mingi kido giri dhaote. Mangwai mingi mingi kido mkoko dhaote. Nisina kili mute mea hadi wale mate. Mi mwaga kachizi sipanguzi ndo ulambe. Isonge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake. Na gange kuwa githu ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sapo na kula sistake. Na bidi shamada keli tonde tukakate. Sini wale manga, mama ngamo. Sini wale manga, mama ngamo. Sini wale manga, mama ngamo. Sisi ni mbwana za mabibi zao.
Buat rangi makata chura baki. Heru wenki na toto huko winki. Mteke wiki gizani. Pige miti titi titi piki. Kikiti pinji linki mitini. Kingi kingi zigi zigi mitini. Mingi mini piki piki piki. Piki pongi cheki doki kashoti. Piga koti
chain ori ori. Niko kori kori. Fuko pori pori ndi nimejaza kama kori. Ame shika kutu siya naka fori fori. Shika tori tori. Chezia doli doli. Take up super ana mabui bui. Unastuka nimekuteka na unijui jui. Unataka stingo flani za magui gui. Kauna swara kuja area nina tui tui.
Inauma, but itabitu zoe.
Noma Commercial Entertainment.
Nasema damn digi digi many team weekendi. Come me vivi to ji kill vi deadly. Sema damn digi digi many team weekendi. Come me vivi to ji kill vi deadly. Check it. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao. See that out chapana nina tao.
Nakata wapani, niji fry liba josi jamanga mi. Nikuririma, niki ivamale. Nikiririma na balas nangale. Piga diva dimba kitambi ya bale. Juma kiki ujipa kitani na male. Na sita 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 ni na makagari. Izame futi sita kivuwa dangari. Kitanka kegi dadi jam na kunywa. Ni tam tam cheki have some kunywa. Kahanjam kaki kami na kiuwa. Bongi small kama shimo ya mapua.
Madu wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyorosha kwanza kwao. Ikusi zao ni misi tutu kaza mao. Na jeki zao zimesaka matoche zao. Na hivi ndo mingi ya state town akajaba na hivi ndo micheza longo na wamadha shosho manguru anadaji kawada na zake zimeshika ashameza kajaba
nasema teki ananibore kwanza za kitore alafu ananingore kwanza za kingore supo utanichore anki kupiga ngote alafu utaninyore anki kupiga ndiole kikupiga ndiole anki kupiga ndiole supo utaninyore anki kupiga ndiole kikupiga ndiole supo utaninyore anki kupiga ndiole kikupiga ndiole
chikitu mahaga mina dai kuzikemba mina kiforo kachoni na spedi kacheta utatuma corona uitishe tu batenda wachana hizo haga ushajua ushapenda parachichi side para ya chichi nikitichi super dai michi
Kanchizi
Badu mavedi na medi na hedi na kando makeki na kada makeki ni kanibat.
Contact Conchizi on 070-6312-672 for more information.
Kiwa ko 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 baji so bo bo kiwa.
Noma Commercial Entertainment.
Bas bas cho kamara maringo mi benda chapa na tarimbo mi chapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi chapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission
napenda kuziwasha kuna kiroma penye kamebeba duda kana nikoroga pasanganga za sadaka tapeleka kwake sister sande sare mapara mande kuni daradara kipara gizani kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
bas bas choka mara maringo miupenda chapa na tarimbo miuchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi chapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission
toki menge na misi brayo anika kinembe no ni meze na yo pepe shota na kupapa madabo kula ni mahaka mikumeza inayo cover the face destroy the base kamata less and gives a straight kama the base na mwago taste mali kwa mali kiwandi base
kama mzinga unataka dungi ya sara kama mzinga unakata ende ya dawa nani walibaki wakipinga gavana si tuko zabe tunatumia dawa tu na tumia dawa tu ya tumia dawa wa li tumia dawa wa ya tumia dawa
babastu kama na mari ngomi upenda chapa na dari
na lazima iwaweze kabilka complain na kajongeze wazeze shika zigo kwa mabrana ukaze ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za gai 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 legeza 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 kiuno ni package legeza 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 steak ni package legeza Legeza, mam, legeza zigo ni package. Legeza, legeza, mam, legeza dia bani package. Package, 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 package. Package, 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 package. Package, eh ah, package.
Wana bebo na ubaka no maskuta. Ile bako ya makaji mino gasuka, kauka spe. Ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape hadi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta. Wingia kwangu itabidi umeifumuta. Makejani weekend lazima utoe form. Na mamlei na wakilandi sisi dua bom bom.
Izo uzembe na lazima iwaweze kabilka complain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili
mwenyana, ili mwenyana, ili mwenyana baki zile za gai. Gai 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 gai
yeah, sellers on the beat. One, two, let us go nigga get a beat. Tulitana bona imano I ika pissed. Sasa tumerudi tume come na the beast. Hit make a lunatics now on the mic. Sellers DNA gonna make you wanna lick. Dusty to the beat, you skipping on the feet. When it like a fake, you talking on the feet. Nimepata combo ka honey she a threat. Like the way you like it's a easy till I wet. Like chapati geuka wanna make you sweat. Wanna make you leg over when I put it out. Sasa tumechachisha send my package up. Package up.
Pekajang, 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 pekajua, pekajang, 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 pekajua, pekajang.
Supposed to stress, come on when it keeps your boss, you repair. Naturally, people lost money spent. I don't need me to miss the bad game. Can I see only cause I'm supposed to stress? Come on when it keeps your boss, you repair. Naturally, people lost money spent. I don't need me to miss the bad game. Game, I see Pale Instagram, babe. Better bend the sign is on my Pale Instagram, babe. Better bend the sign is on my Yeah, the Pale Instagram, babe. Better bend the sign is on my Pale Instagram bae, bena bena sign is on my
Namukia ni go insta, supa na kusuka na unadinda. Ringa vile divo na tatisha, kita pana dhani ndalalisha. Tuma, ona uyu, ako dance wa mebeba. Ona uyu, ako japa na mavela. Ona uyu, yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza, twende dada plan.
Napende zoma, nanilenga na umevai luku. Tunadai wife keja na zuku tu. Kudiem walai unadai nugu tu. Ukibita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha duduju. Sponsor ashara usha joduduju. Na kudiem walai unadai nugu tu.
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Cheki bro, washa shasha adi moro. Bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanyash, puff puff. Orosho, biga shodol kuna giza. Ziki nice, tuji nice, uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap.
Follow Conchisi on Facebook and Twitter at DJ Conchisi.
Now you understand kuchikwa na atupe dani kolokokwa kolokolo.
Aki.
Aki.
Hapa bana ni manoko kwa finale. Na wanga wasibungi kango ndani. Li wabubu sana sana kango kazi. Tayari wanadachi mini mpane. Na mkoshua jona pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka.
Kama bana ni mafuma ilale ndani. Chungu zaka jaba cheki bati. Nikidunga nege juu nikati. Cheki kina masi sisi lati. Zungusha mahaga lefti righti. Na cheki mamini lungu dati. Zimeshika zimerunda niku nasti. Kumeja tumushi na wanati.
Hapa bana ni manoko kwa finale. Na wanga wasipungi kanko ndani. Mi wabubu sana sana kanko kazi. Tayari wanadachi mini mpane. Na mkoshua jona pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Pieka kicheka. Hapa bana ni mo.
Hati nane kete juru Kenya siyami. Ya mbebe kizungu shangeze ndani kwa ndani. Niko daro nimenyanya ikikie wazazi. Zetisha atiga teo kusore nyaru sitaki. Twende dada teora saba twende kaka twende kaka mbuze nari bila nakatika boss mbuze kusku
Fizi ni fizi aliza manda na kunyandulia. Mamoshi moshi papas mina unguza. Artis leki pongi na gezanga punguza. Nakane mtoto wa mati yangi nitachunguza. Niko riet niko riang niko liet niko tiang suku. Ateku asesu atoku. Akuna uba ima ya kwanda tuk.
Na
jisi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jisi jali ya tarangi minakemba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na niki chapa ni chapa nga jote na. Chapa ni chapa nga jote na. Na niki kichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Tekinana nani nani otero. Tekidana dandia kambie pero. Kanikus natakang kambie shiro. Nashiro ananishwa na mashiro. Tikidia 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 wana. Tikidia 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 wana. Tikidia 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 wana. Rozi kishikanga changa wana.
Na usijali ya tarangi minakimba. Baru gari ni gari kwa dereva. Na usijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Baka pika, pinga, lima lima. Piga mimba, chimba, kimba pima. Vimba vimba, lima, zima zima. Simba ringa, bumpa, vimba dinga. Mzinga kinda, linda, wako pinga. Vanga manga, shada, nyanyandaka. Uneza lamba, bamba, bausaka. Chimba chimba, zika, banana.
Na nisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena.
Poko ya kondika una ya kawa. Safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti wenawa. Kula kula sali ya chura kula sali ya swala. Leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi. Na ichapa lala, adimwage mala. Ukichoka lala, nikundaka lala. Na wavua kumbe nanga zimipara.
Na jusi jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na jusi jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi minakimba. Kimba bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga jotena. Na nikichapa ni chapanga jotena. Chapa ni chapanga
jotena. Kuchizi!
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Nyama nyama nyama.
Nyama.
Nyama nyama nyama.
Nyama.
Ya pum pum.
Nyama.
Ya slay queen.
Nyama.
Leo niko fly ka tingo ingo.
Ay!
Buruka tingo ingo. Wika tu pizika tingo ingo.
Ay!
Buruka
chaniyo
tingo ingo.
Ay!
Chokora mapipa unakiuna shakira. Tigo kuni dakira kamote mashira. Gokinya nadira unapokonda fira. Sina saa majira mkisi asira. Jeko basi pakira unadu maria. Gani vajo maria akiga kiwashira. Kauna penda za dogi leo nipunda kazia. Kauna penda za mbogi leo malaya ga.
Ya kishada craving, ya kishada craving, ya kijaba craving, ya kijaba. Odi wa muranga lena pia na tuma mete after mete. Manjoti za kumwage kazi mwage kiapa ivisa itu kwa kete. Kani mashada na ziwa shadarani ntele kwa uko kamete. Demia kwa medeus kejani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute.
Yeah, nigondane na shida pasi ganje. Hapa nipate hata kama tutake. Hado mkate mkatanga na maji makali na pale. Iko nini sijali. Waita leta na ufanye haraka. Na hizo tacos ya nzange kubwara. Ambia DJ manaija ni swara. Kali ya rithe lafu shot na mwaga. Cheki likidiki ndo nikiangu shendane. Na bado nikibigi utakonfirm magizane. Kama pena pidi ngeze dini mini nani. Hadi marafiki manafiki jwa punane.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party.
Badala tu unasema tu jau. Nasifute mwana najua kutwetwa. Akitwek boy shal anamau. Rauka juu custom za kachacha. Nikuperi makaka magera nifau. Pau kwa
makawa.
Ai pau kwa
makawa.
Ai au madem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Au mangeuso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Ai basi wainame.
Sanduko ni kimbitwa sikingale. Masiva na jitambu waka ordinare. Kiumbanga makushoto mamboko. Nakangoko nakasesa kama koko. Ndiaje ni chape wa makale. Suna juwa minataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Taking dena anawasha tukingale. Nadaibong e-form nisha sare.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu down. Nasifu dem mana najua kutwang. Aki twerk boy shell ana mbao. Rauka juu custom za kachang. Nikupe riba kaka magero yifau. Upa upa
eh.
Ai upa upa eh. Ai au madem wasimame ama wainame.
Ah we wainame.
Au mange uso simame ama wainame.
Ah we wainame.
Na basi wainame.
Ah wainame.
Basi wainame.
Na kuna vile ntangeza shash Buda bass, na kuna vile nasaka bash Sota catch, na kuna vile nasaka cash Nina shaba, na kuna vile napina gono Nada ipaka, onda vile nangwa usoko Super flat, na dhuga tuwa chie ngongo Nina njugu, dula ndula kwa manyodo Ni undugu, my ex unatema ngono Peso tas, chere usingizi wa pono Mboko fast, mroro siye nataka pono
Sikia leo vile maani mekupangia Adiche ukilandi utacheze ya gia Mi upenda ile feeling kiuwa menikalia Nuki study vile we uwa una Natulia, waithera wemaga gata gata kado Genaga wegwa kwa ogithabia toido Gakeno kigwa robo weyo heterezo Okainia wezere ginyo kamia zade Zade, zade, eni zade Oh! Auma demu wa simame ama wainame
Ah, we, we wainame
Auma ngeuso simame ama wainame
Ah, we, we wainame
Na basi wainame
Ah, wainame
I, basi wainame
Ah, wainame
I, basi wainame
Noma Commercial Entertainment
Banana, mina eo basi tunapakana Hapo nyuma nasibika manapandana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana
Madibala nazi nyama nika ni kondonyo Nikidungi nimepaka netacho mamboto Nikidutu nikinyanya na poteza toko Zikibundi zikinyana zipeleka soko Kando tapo machapo mba keto wetoto Pigwa finger na kidole kimeja mangoto Na yote yopa na lofto na piga goto San big wara lofto paka na joto
Banana, mina eo basi tunapakana Hapo nyuma nasibika manapandana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana
Sandana, kani mlena inabidia weke lawama Toka teki teki manga basi ulala Koto yako yeke fiti na ikulala Underwater na kwambia shaitangaza Na kwambia shaitangaza Nina nereka mnashada tutewashana Pale zabe macho zangu zimenyanana Iko ready imistedi na
Apartment yako lead bila pupa tawafis Kwanza kereza story za matapa tapa nani ya buu Kwanza kumdandia tamdandia mbaka kesha Tinguna nadaisha mboko bigi kamepewa Dona nadandia ndai ura ura don don Dona nachangia nguwa iwea wea don don Lapo na kazi ya nguwa iwea wea don don
Banana, nina eo basi tunapakana Hapo nyuma nasibika mnafandana Mana kila day bana unaitangaza Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana Katangaze basi baby si upandana Panda, panda si upandana Ukilitaka na nekata jua niko maji 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 Zikishuka nona miss Charlie's Jolly Charlie's Jolly Cheki cheki ukilitaka nona miss Taki staki 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 Ukilitaka nona miss Staki 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 staki
Unaleta nguna dunda na utaka funga Mina kuchuno yonguna na kumba na dunga Asite kwa nakabuta na cheze wa rumba Bada ya kule maspambo zimekuwa unga Umeumbwa, umeumbwa Kama gok zimefika, stai turipepeta Manyumba na teto na teveba Jumestunya kuliko nye mbebeba
Kata chua niko maji, 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 Zikishuka naona miss Jalis, Jali, Jalis, Jali, Cheki, cheki, ukilitaka naona miss Staki, 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 ukilitaka naona miss Staki, 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 staki,
Nakata kata dania na seti kwa kinyaru Katumbali raru ukimanga kinyanyambu Nenda fisa fisa kipara kama buta Tuta, nyuma, shika, ukuta Tingiza maduba mdogo mdogo sinakupa Adiche aluta masinjeri tunanuta Ukata kutaka kwa katatu kwa bukla Bukla, bukla, bukla
Kinitaka na nimekata jua niko maji 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 Zikishuka naona miss Jalis Jali Jalis Jali Cheki cheki ukinitaka naona miss Staki 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 Ukinitaka naona miss Staki 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 staki
Supa pika nkam kwa kong Kule pizza dundu na mbosho Mindu kinda jaba kwa mkoko Na istuma lazma ilan kwa kong Didi dinda nyanganya
nya dondoka dididinda na nuve ukaukuta na matinga na kiondon moguka na matinga na kiondon moguka
kila tukara nimekata juani kwa maji 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 zikishuka na wana miss jali 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 cheki cheki ukinitaka na wana miss taki staki 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 ukinitaka na wana miss taki staki staki staki
Cheesy on 070-6312-672 for more information.